kasi hapa mshamba biso. We marota Kicheko Entertainment. Waite Atia, 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 atia.
See na ene wana.
Ukinibi punda kupigia mama, message nda kutumia dada. Ukinibi punda kupigia mama, napota nda kumushia dada. Ila cha kushangaza wasapu sipo mama, ape simu kusipo dada. Oh, na insta sipo mama, habibie musipo dada. Singeri Facebook
mama,
singeri WhatsApp,
ay,
singeri Big App
tena.
We mama una nikonesh. Singeri Facebook
mama,
singeri WhatsApp,
ay,
singeri Big App
tena.
We dada una nikonesh. Oh, dhiki, 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 weta matatizo mama. Una mvua ikiwa nyingi uleta mafuriko yama. Unakupenda na kupenda uwezo sina mama. Toto anataka picha WhatsApp
mama,
toto anataka picha Facebook,
ai ai,
toto anataka picha WhatsApp
doba,
toto anataka picha Facebook. Oh mama, simu yangu akitoti sina uwezo kupost. Simu yangu akitoti sijui screenshot. Mizangu message na kurusha vocha. Mulize blaza kipegi kama minangopa. Ukinibi punda kupigia mama, message nda kutumia dada. Ukinibi punda kupigia mama, napota nda kurushia dada. Ila cha kushangaza wasapu sipo mama, afe simu kusipo dada. Oh, na insta sipo mama, habibie musipo dada. Singeri Facebook
mama,
singeri WhatsApp,
ay,
singeri BB. We mama una nikonesh.
Singeri Facebook
mama,
singeri WhatsApp,
ay, singeri
BB. We dada una nikonesh.
Una kupenda na kupenda
toto akisua. Omatizi boti we wanajua, onatimu we wanaelewa. O wataka njenje we anajua, internationali anaelewa. Mze waboxi we anajua, o watana soja anaelewa. Ona kupenda na kupenda toto akishua. Weka, amini kwamba waze wa shosho atoki mtu. Nikiwa na sina inika njenje chuma kwa chuma cheche. Waze wa bako bako bakora mpaka mwisho waite. Awatoki mwaka wetu baba. Weka, nasema oh my baby
mama, mama.
My baby
ay, ay.
Wana nyamara wote tuje tucheze. Jamani oh my baby
mama, mama.
My baby
ay, ay.
Hati nondoni wote tuje turu. Nasema oh my baby
Tuba.
My baby
oh jamani.
Waikwiriri wote tuje tucheze. Jamani oh my baby
mama, mama.
My baby
ay, ay.
Oh ambagala wote tuje tucheze. Nasema oh my baby
umo, umo.
My baby
wega.
Wakigamboni wote tuje turu. Nasema oh my baby
mama, mama.
My baby
ay, ay.
Oh watandare wote tuje tucheze. Weka. Wana nitaga mshamba bisho. Sharobalo wa kwanza kumiliki bajaji lenye matairi ya treta. Toto wa mama Aladini hapa. Na hili ni katia, katia. Wanangu wa mta mrefu hapa muda wetu sasa. Wapiba nyenda, nyenda, jeza. Dada Majuma umebadilika, squeeze umepanda be. O mama squeeze umepanda. Dada Majuma umebadilika, squeeze umepanda be. O dada squeeze umepanda. Aya selfie. O wanangu selfie. Aya selfie. Njoni tupige selfie. Aya selfie. Na simu ya kichochi selfie. Aya selfie. Weka weka selfie. Joba. TBS original.